Kamga na matapelo wena wa mane mane ami Kamga na tutuze wena wa mane mane ami Aushalela na tutuze wena wa mane mane ami Aushalela na palisa wena wa mane mane ami Aushalela na nomthandazo wena wa mane mane ami Iyashima wapetjela wena los yegi sabu Iyashima wapetjela wena los yegi sabu Iyashima wapetjela wena los yegi sabu
Mama.